kasozi mugagga atakulira seminario y'ekisubi mu saza ekkolo erye Kampala Reverend Father Francis Sengendo agugumbudde abazadde mu ggwanga abaganya obugenderevu okuyigiriza abaana emirimu egivaamu ejjamba nga balowooza nti okubaweerera kwokka kyekijja okubayamba wabula abalabudde nti okugaana okubayigiriza emirimu bagenda kukyejjusa. Saabwe Fred Mugabi.
Reverend Father Dr. Francis Sengendo asinzidde ku ssomero lya Sumbwe Seed Secondary School mu disitulikiti y'Wakiso ku mukolo abazadde n'abasomesa kwebaliza Katonda olw'okusobozesa abaana baabwe 2022 abaatuula ebibuuzo bya siniya ey'okuna omwaka ogwedde 2025 olw'okubiyita obulungi. Bw'atyo n'akubiriza abazadde okufuba okulaba nga bayigiriza abaana baabwe emirimu egivaamu ensimbi baleme kulowooza kubaweerera buweerezi kyokka kubanga bayinza okukifuwa nga bakizza munda ng'abaana bano basomye mu wawa. Father Sengendo ajukiza abantu bonna nti omuntu yenna mu nsi eno okuwangula alina kulafuubana nnyo okukola buli kintu kyonna nga talina kweganya ng'olwo ne Katonda w'asobola okumwanukulira n'amuyamba wabula era aliko n'obubaka bw'awadde abayizi abazzeemu nate okukakalabya emisomo.
If you remove the word hustle from your life, tuli kufa baina future.
Okuyiba si kwaba okuyiba kwe kwabasajja akozesa okwongo to solve problems around us. You need to train and have skills. When you have skills, you perform much better. Abamu Katonda yakuwa bufumbi. Bufumbi. People making money. Gwejobere. Ata temuli tewali mulimu kutaleta sente. Kakati seniors. I'm not saying don't come back. You must come back with the reason. There is next step after senior four should be, why am I going to senior five? Because my destination is this one.
Yes, Ssentebe w'olukiiko olukulembera eggombolola ya Myuka Wakiso omusangibwa essomero lino erya Sumbwe Seed Secondary School Engineer Felix Ssemujimwanje awanjagidde gavumenti ssaako n'eminisitule ebyenjigiriza okubongera essomero ddala lya secondary kubanga mu kiseera kino lino terikyamalira ddala kubanga omuwendo gw'abaana mungi nnyo.
Twandisabye nti tufuna ne Seed School endala ffe tuli beetegefu okunoonya ettaka w'ekisoboka etulale tusobola okutekawo Seed School naye mu kyo eky'ettaka obunene bw'ettaka erisabibwa butera okubeera obunene nnyo kubantu bansaba ekazi nnya n'ekitundu ekira kyasoboka okufunika mu Wakiso sub county. N'olw'ensonga eyo nandisabye ti mu bitundu ebirala tusobola okufuna ekemu egavumenti ekkirize tuzimbirewo essomero erifaanako nga lino naye nga tugenda ku bizimbe ebyakalina kubanga mu ekemu tusobola okutekawo ebizimbe ebimala oku akomoditi ng'abaana nga bano ekijja kuyamba abaana b'eggwanga kubanga nono sente ezibasabibwa ntono ddala lwa nsonga yakuba nti abasomesa tibamala weze ezibasabibwa ziba ziyambako ku basomesa abongerwako okusobola okuketalingira abaana bano essomero lyatuweebwa nga tusuubira abaana nga lukaaga naye nga twetwogera tuli mbaana 12 awo nno kiba kitegeeza nti sitaafu gyetulina ebatemala etuweebwa gavumenti.
Saabwe Fred Mugabi, Royal Simba, Wakiso.
Webale nnyo munnaffe Saabwe Fred Mugabi. RDC mu disitulikiti y'e Budaka nga ye Hosael Kimbogo yasabye bannabyabufuzi n'abawagizi okumya ensonga z'ebyobufuzi kati bafube okulaba nga bakola emirimu egivaamu ensimbi ng'omukaafu w'okulwanyisa nnawokerawo obwavu.
Njagala okwebaza kusookera ddala abantu abo bonna abeenyigira mu prosesi y'okulonda abakuuma ddembe abakola obulungi abalonzi abasalawo ne bajja ne balonda era mwenna tubaagaliza birungi byereere. N'olwekyo okulonda kwawedde kulonda bwekuba kwawedde kitegeeza kukola kati kukola kulaga ebyo nti abantu tusobola okuva mu mbeera ekaabya amaziga ey'obwavu nesobola okugenda mu maaso era ne nkubiriza abo batannaba kutuukiriza bigendererwa bya PDM mbegayirira tukole ekisaanidde okulaba nti ekigendererwa kya Mukama waffe kya